Tudda kwa omusaza Busiro ngekerezi ya katolika musiona ekyajjukira abaana abattirwa obwemage ku mulembe gwa Kabaka Kerode nga bwe bisoma mu byawandiikibwa n'ekiruubirirwa eky'okutta Yesu Kristu. Abakulembeze mu Uganda beeraliikirivu olw'abazadde abatafa ku baana be bazadde mu kino kya bulabe bw'amaanyi. Bibadde mu kujjukira olunaku lw'abaana mu kisome kya St. Mary's Kavumba mu kigo ky'omutukuvu Yuda Tadewe Wakiso. Abaana be basanyusiddwa mu kukola eby'emizannyo okuzina katemba ate ne babategekera n'ekijjulo. Nancha Banade ekyomutandisi w'essomero lya St. Francis Junior School Emende Wakiso abadde omugenyi omukulu asinzidawo n'ategeeza nti bagezaako okutaasa abaana kubanga newankubadde bali muwummula naye abazadde tebannafuna budde bwabwe.
Sa guno tugukozesa nnyo okubeera nga tusika abaana bano bamanye ekereziya. Abaana bangi tebafuna mukisa bazadde kubafunira budde kumanya Katonda waabwe, okusoma essaala n'okumanyagana ne bannaabwe.
Omumyuka wa saba Kristu w'ekisomesa ekyo Joy Kansimbe Sega wagambye nti baatandikawo enkola eyo okuyamba abaana bangi abatafuna mukisa kumanya byansi n'ebyeddiini.
Abaana bonna ab'obubondo obwo tuli wamu nabo ku lunaku olwaleero nga tukuza olunaku lw'amaka era olunaku lw'abaana. Tugudde bulungi, tulaba nti olumu osanga amaka obwebbizi bwe babeerako, bazadde bafuluma kiro bakomawo ku makya kwegamba, olumu osanga abaana tebafuna budde na bazadde baabwe.
Abakulembeddemu okuteekateeka entujjo y'abaana okubadde Florence Ssekamati avunaanyizibwa ku by'abaana mu kisomesa kya mukisomesa ekyo ne Kivumbi Charles bagambye nti okujjukira olunaku lw'abaana kibawa omukisa okutuuka n'okwogera n'abaana ate ne bayamba ne bazadde baabwe. Abaana bebazizza nnyo enteekateeka eno nti bafunyemu nnyo.
Matina Mugumya, nsanyusa nnyo kubanga ku lunaku luno nfuna essanyu, nfuna like trust and then
nakayenga Jocelyn SC empulira essanyu okutuuka ku lunaku lw'abaana era njiza okuwuliriza bazadde bange n'okugamba amazima Katonda n'okugoberera eddiini lyange, kugoberera amasakaramento omusanvu
ky'omukama Martha Josephine. Nsanyusa nnyo kubanga nkozeyo emikwano emingi, njizeyo emizannyo, ngizeyo n'emirimu gy'okola ewaka.